So ili isiwe failure, kwa sababu ukidondoka haimaanishi kwamba umefeli. Hiyo ni kama vile tu resistance ama ni kikwazo, lakini kubaki pale pale chini ndo failure. Kwa ili isiwe failure, tunaamka, tunafanya tena, ama tunaendelea, ama tunaanza upya. So there is no limit ya kwamba sijui umeanza upya mara 20. There is no limit ya kwamba sijui umeanza upya mara ngapi. The thing ambayo tunaendelea kukumbushana kwenye this episode ni kwamba don't give up on what is important to you, especially hicho ambacho umewekea nia kabisa kwamba this year lazima.
Hello, hello. Welcome to Sikio Podcast.
This is a platform that allows you to be heard and for you to be an ear to others in every aspect of life. Welcome on board and let's do this.
What up, what up? How do you do? Mnaendeleaje? It is a beautiful, beautiful Monday, should I say? Anyways, wengine wanaweza kaangalia this episode siku ambayo sio Monday. All in all ni kwamba tunamshukuru Mungu ameendelea kutupa uhai. If you are seeing this video, if you are listening or hearing this voice, ni kwa sababu Bwana ametupa neema ya kuweza kuwa siku nyingine, kuiona siku nyingine tena na kuona baraka zake tena. Ametunda, ametupigania. And guess what? There is a reason for that. Kuna sababu kwa nini mimi na wewe tuko hai mpaka muda huu ambapo unaangalia na kusikiza this episode. Well, welcome back. It's your girl Venerable Leifard, all the way kutoka Sikio Podcast, sending you so much love kutoka kwa your girl Gigi ambaye tunakuwa naye hapa on the show, and I believe soon and very soon she'll be back. So I am so excited waiting for her. Naamini hata wewe pia uko very much excited. Kama ambavyo tunakumbuka, this is 2025, naongelea 2025, ambapo tumesema hivi 2025, the word of the year tumepata, nasema record breaking year. Kwa this year we are going to break a lot of records for God's glory and for you and for me. So let us keep believing that. Tuendelee kutembea katika hiyo theme ama hilo neno la mwaka, kwamba we are going to be breaking records. And speaking of that, kwa sababu bado tuko January, January theme yetu inasema favor or favored, kwamba mimi na wewe kama ambavyo we are here ni kwa sababu we are favored kuwepo hapa, kuwa hai. So there is so much favor upon us. Favor, it surrounds me like a shield. So like that, it's surrounding you, it is surrounding me like a shield, and we thank God for that. Kabla siendelea mbali zaidi, niwashukuru Sikio Podcast Tribe. You guys are the real MVP. Thank you so much kwa kusubscribe. We see the subscription is growing. Watu wanaendelea kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. God bless you so much. The tribe is growing. Mungu awabariki sana. Thank you very much kwa wale ambao wameendelea kutufollow on our social media platforms, on Instagram, TikTok, kwenye Spotify, kwenye different platforms ambazo tunapatikana. Mungu awabariki sana 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 sana. Zaidi sana, thank you kwa nyinyi ambao mmekuwa mkitupa feedback. Feedback mbalimbali, namna ambavyo our episodes are touching your lives, ama they are touching other people's lives, or even the thoughts of the week ambazo huwa tuna share every week. Mungu awabariki sana. We receive all the blessings, we receive all the love. God bless you so much. And in today's episode, digi 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 digi, mimi ni mtu wa drum rolls, napenda sana. So in today's episode, actually I had to talk to Gigi and ask her, what do you want us to share in this particular episode? Utatamani to share kitu gani in this particular episode? So she shared with me something ambayo ndo nataka leo we go with it kwenye this episode. And I believe, because mimi binafsi imenigusa sana, na naamini hata wewe pia itakugusa. So before, ama tukiwa tunaingia kwenye topic ya leo, ama episode ya leo, have you ever, tukiwa bado tuko mwanzoni mwa mwaka kabisa, inaweza ikali kabla ni mwanzoni mwa mwaka, inaweza ikabla ni katikati ya mwaka, inaweza ikawa ni muda wote ule, at any time t, alright? Muda wote ule, lakini imesha kutokea, unasema hivi, labda unataka uanze, you want to make yourself better. Labda lete unasema hivi, nitaanza sasa hivi, labda umezoea, labda uko unaamka every day, unaamka labda saa 4. hadi Jumapili maybe unachelewa kwenda kanisani, au kama labda una biashara yako unajikuta unachelewa kufungua kwa sababu kila siku labda unachelewa kuamka, and then ukajiambia hivi, kuanzia labda mwezi wa sita, sasa let's say sio mwanzo wa mwaka, ukajiambia hivi, kuanzia mwezi wa sita nitaanza kuamka saa 12 ili niweze kufanya mambo yangu, niwahi kufungua duka, niwahi kuhudumia wateja, niwahi kufungua ofisi ama niwahi ofisini. Au labda mwingine anafanya kazi, inaweza ikaa kwenye ofisi ya serikali, alafu labda unahitajika kazini saa 1:30, lakini kila siku unajikuta unaingia kazini saa 2:30, saa 3 kasoro, hadi inakubidi uingie kwa kunyata hivi usije ukakutana na bosi hapo, au inakubidi labda uingie uache begi ama pochi kwenye gari ili unavyoingia uonekane kana kwamba ulikuwepo, you are around but just because you are late. Afu kuna zile sasa za kusign in, wengine una sign in kwa fingerprint, wengine una sign in kwa kuandika. Kuna wale ambao wana sign in kwa kuandika, mtu anakuta labda amefika saa mbili na robo, itakuwa afike kazini saa 1:30, amefika saa 2:15. Alafu unakuta mtu wa juu yako ambaye amefika pale ameandika saa 2 labda na dakika 10. Wewe unaona no ways, mimi siwezi kukubali kuonekana nimechelewa, unaandika pale saa 1:50. Yaani kwamba wewe uliyefika umefika before that person, alafu yeye ni kama vile kachelewa ila tukawahi kuandika. So kuna mambo kama hayo. Alafu ukaamua ukasema no, mimi kuanzia mwaka 2025 naamua nitakuwa na wahi ofisini. Yaani saa 1:15 niko ofisini. Au labda unahitajika kazini saa 2, kwa sababu mimi saa 1:30 niko kazini. So ukaanza day 1. Kweli Bwana ni mwema, umeweka alamu yako, umeamka. Umeamka ukafanyaje? Ukawahi ofisini kweli. Baada ya kufika saa 1:30 ukafika saa 1:15. Wow. Congratulations. Haya. Umefika day 2, day 3 hivyo. Mwingine anasema hivi, mimi hapa nimekuwa natumia sana vitu vitamu, kwa hiyo nataka niache kutumia sukari. So from now on sitatumia sukari. Labda kwenye chai nitaweka tu mdalasini au si nitafanya nini? Umeanza day 1, day 2, day 3 fresh, unaenda. Mambo yanaenda. Mwingine labda amesema mimi nitakuwa nafanya mazoezi. Kwa mfano kama labda hapa mtu una saa yako ina count steps, unasema hivi, kila siku nitahakikisha natembea sio chini ya hatua labda 7,000 to 10,000, you know, 7,000 to 10,000 steps. Umeamua umesema hivyo. Alafu umeanza day 1 fresh, umetembea di hizo 10,000 steps. Day 2 umeenda hizo. Mwingine labda amesema kwamba jamani, mimi nitaanza kuwa nasoma vitabu, you know, kwa sababu hapa tunaongelea ile kwamba unaweka plans za vitu ili uweze yani ku break a bad habit alafu establish good habits. Mwingine akasema mimi kuanzia leo jamani, na watoto wangu nitakuwa watoto wadogo wale toddlers, sitoweka TV, I'll be playing with them, nitakuwa nacheza nao. So nimejaribu kutoa scenarios tofauti. So turudi sasa kwenye point. Okay, plan yoyote ile ambayo ulionayo mwaka huu, labda umesema hivi, nataka ku save hela, nataka kulipa madeni, kwa nitakuwa na I won't be eating out so much, nitakuwa nakula nyumbani na pika au nabeba chakula ili niweze ku save so much money ama niweze kulipa madeni. Ukaanza mara kwanza, umefanya mara pili, mara tatu. Siku ya 4 umekutana na washikaji, bwana tule bana, tununue sijui nyama hapa foil sijui ni nini, huyo umenunua mara ghafla, umetumia 15,000 kwenye hiyo foil, wakati hapo bado hujiwekea bajeti yako kwa siku 10,000. Haya, ikatokea vitu kama vile. Baada ya muda, labda imepita mfano siku ya kwanza, siku ya pili, na research zinaonyesha kwamba siku 21 ukifanya mfululizo zinasaidia kutengeneza ku-establish a habit, ambayo ile habit ukienda nayo inakuja kwa character. Na huko nyuma tulishai kuongelea different things, na tukasema kwamba one of the ways of becoming better, one of the ways of achieving goals, one of the ways of kuishi kuwa na maamuzi ama na kufanya better zaidi ni kuincorporate our habits kwenye ile ubora wetu. Yani kwamba mwisho wa siku iwe ni habit yangu labda kusoma vitabu. So it won't be hard for me to read books. Iwe ni habit yangu labda kusave. Kwa hiyo ikitokea haijalishi nime earn how much, as long as I have the habit of saving. Haijalishi nime earn kidogo ama nime earn sana. Kama ni habit, itakuwa by default ninaweza kusave. Kwa hiyo umefanya pale, hazijafika siku 21, tayari labda umesha fall back. labda uliamua, ulipanga, mimi ulipanga huo unaamka saa 11, umejikuta mara umeenda day 1, day 2, day 3, day 4, umerudi back to square zero, unaamka saa 3 tena. Umeenda unajaribu, unaamka saa 3. Ah, mwisho wa siku nasema bana we. Basi tena, we only live once. Liwalo na liwe, if I perish, I perish, if I die, I die. Eh? Unaamua tu, unaachana na hiyo safari. I remember there was a time, mimi sasa mfano wangu binafsi. Unakutabda hiyo siku, nasema hivi, leo, sitokula junk, leo, sitokula sweet things, alafu, labda nasema hivi, leo, nitafanya ile spio, naita ile fasting, ile tiba, mfungo tiba, kwamba nitakula labda mlo mmoja kwa siku. Naamua, sio kwamba nimefunga kwa maombi, no, naamua kwamba labda leo nitakula mlo mmoja kwa siku ili kufanya ile mfungo tiba. Kuna kitabu kimoja nikisoma cha Profesa Janabi, anaongelea faida za mfungo tiba. Kwa hiyo labda hiyo siku naamua kwamba leo nitafanya mfungo tiba. Saa 4, saa 5 hivi, nasema labda nitakula saa 10 hivi, saa 11, hiyo mara moja ndo mpaka kesho yake. Saa 4, saa 5 hivi, mbona kama njia imeanza kuniuma. Saa 6, saa 7 hivi, mara ghafla nimekutana na watu wako wanakula lunch. Ah, jamani we, ngoja nile bana. Kwani kitu gani? Kwani shilingi ngapi? Huyo saa 7 nimekula. Alafu nikishakula saa 7, believe me, yani hapo nikitoka ni njaa itaanza kuniuma. Nitajikuta saa 12 na nibidi ni, yani sitoweza kutoboa mpaka kesho yake. Kwa najiambia basi tena ni hivyo. Sasa wakati mchicha anashirikisha this topic, kasema like a lot of us, watu wengi sana, ni very few ambao unakuta they've already mastered, wameshapata ile discipline, na ile discipline maso imeshakuwa strong enough kwamba mtu anaamua kwamba this is what I'm gonna do, labda nitafanya 21 days challenge ama discipline ya health kwenye masuala ya kula, kwenye masuala ya mazoezi, ama kwenye masuala ya kulala, kwamba I'll be sleeping at this hour, nitaamka this hour. Lakini unakuta you fall back. Mwisho siku mtu anaamua ku give up, hata kuendelea kuestablish ile good habit. Kwa hiyo tukasema leo tuongelee hiyo, kwamba this is 2025. Ni record breaking year. We know there is a lot going on. But kuna stories za watu wachache sana ambao natamani kushirikisha ili uweze kujua kwamba we fall down but we get up, and we believe kwamba hii episode itaweza kukusaidia kukufanya uanze tena upya ama uendelee pale ulipoishia. Don't give up on yourself. Kuna kitabu ambacho nasoma cha Joyce Meyer kinaitwa Never Give Up, na katika hicho kitabu kuna vitu mbalimbali anaongelea. Kwanza kabisa anasema hivi, usikatie tamaa kitu ambacho ni muhimu kwako. Kwa mfano wewe ambaye labda umeamua kwamba nataka kutengeneza a good habit. Ambapo good habit mara nyingi tunafanya kwa ku break a bad habit. Kwamba let's say I have a bad habit of sleeping like so many hours. Nina bad habit ya kulala sana, ama nina bad habit ya procrastinate, ama nina bad habit ya kuwa distracted na social media. Hayo, how do I do that? Na how do I break it? It's by establishing a good habit. Na good habit, ama habit mpya yote ile, it takes maybe kuanzia 21 days according to research ili kuweza kutengeneza. Kwa 21 days straight nikiifanya, labda na break bad habit ya kula ili niweze kuwa na good habit ya kula, bad habit ya kula vibaya, niweze kuwa na good habit ya kula vizuri kwa afya. Kwa nifanye for 21 days straight. Kwa hiyo hata kama pale katikati umekwama, umerudi labda umekula junk, ulitaka kufanya mazoezi, umerudi, umeacha kufanya mazoezi, anasema hivi kwenye kile kitabu, don't give up, don't give in. Kwa nini? Kwa sababu giving up ni kitu ambacho shetani kwanza anataka ufanye, because at the end of the day anajua kwamba ukibreak that bad habit ukatengeneza good habit, kwanza ni hasara sana kwake, lakini pia ni faida kwako na faida kwa Mungu. Kwa hiyo this particular episode ya leo ipo hapa kuhakikisha tunainuana, tunapeana nguvu kwamba do not give up. Haijalishi umedondoka how many times, haijalishi umerudi nyuma how many times. Labda kuna mwingine ambaye alikuwa na tabia ya kuwa na wanaume wengi. It's a girl, it's a lady. Ana tabia ya kuwa na wanaume, ku entertain wanaume kwenye no boundaries, ama mwingine ni mwanaume ana tabia ku entertain wanawake no boundaries na vitu kama hivyo. And then umeamua like from the deepest part of your heart, umeamua kwamba mimi 2025 I'm going to break this record. I'm going to create ama to establish a good habit. Of course, one of the things pia anasemea, anongelea Joyce Meyer, anasema kwamba praying. Whenever you have fallen back, popote pale ambako umerudi nyuma, umedondoka, shetani atataka kukupa nafasi ya kujihukumu, atataka kukuletea all these voices inside you ambapo hata watu wengine hawasikii, kwamba huwezi, you are not worth it, you can't do it, you can't come out of this. Atakuletea so many voices, kukukwamisha, kukukatisha tamaa, kukukondem, kukuhukumu. Lakini Joyce Meyer anasema hivi, usizisikilize sauti. Whenever you fall back, pray, mwombe Mungu, mwambie Mungu, niko hapa, I surrender. You know my heart, na kweli kabisa, like deep down inside my heart, nataka ku break this habit. And then, futa hiyo, kwa sababu hata neno la Mungu linatuambia kwamba rehema zake ni mpya kila asubuhi. Jim Rohn anasema hivi, every new day ni kama fresh canvas ambao wewe unaanza kuipaint according to what you think, according to what you do, according to how you think and see things. Kwa hiyo kama leo nimedondoka, ina maana leo nitamwomba Mungu ama muombe Mungu akusaidie, and then kesho Mungu anapotupa neema ya kuamka tena, it's another beautiful day, anatupa neema ya kuamka, which means it's another chance ya wewe kufanya better, haijalishi umeanza how many times. So I'll give you an example kutoka kwenye the books that I've read, na wengi ambao maybe mmeshaku kama cross this story kutoka kwa watu akiongelea ama kutoka kwenye vitabu, because ni mfano ambao umetolewa mfano mara nyingi sana, ni story ambayo umetolewa mfano mara nyingi sana. Hapa nyinyi mnaangalia, kwa wale ambao wanaangalia, you are seeing this video ni kwa sababu kuna mwanga, there is light, so you see me kwa sababu I'm being shown light upon me. Lakini mtu ambaye aligundua ama alivumbua hizi light bulb anaitwa Thomas Edison. Miaka hiyo, I don't remember ni miaka gani, sio 1100 ngapi. Anyways, that's not important. Lakini Thomas Edison anasema hivi, kutoka kwenye kitabu ambacho kimojapo nilisoma, anasema hivi, alifanya attempts 1000 times kama sio 10,000 times, lakini ni not less than 800 times. Yani sio chini ya mara 800. Alifanya nadhani mara zaidi ya mara 1000. Yani ile trial and error, anajaribu anakwama. Lakini mara nyingine ambapo aliendelea bila kukata tamaa, kwamba akijaribu leo kutengeneza hiki anakwama, akijaribu kufanya hiki anakwama. Lakini he kept on pushing, anainuka anajaribu tena. Mpaka leo hii hapa tuna light, we have light, mbali na ile ya jua, tuna hizi light bulbs ambazo zimeendelea kuevolve. Sasa imagine Thomas Edison angekata tamaa kila anapokwama, imagine ange give up kila anapokwama. It means leo hii pengine tungekuwa bado tunatumia light ya sun na light ya mwezi, I don't know, kwa sababu we don't know kama there will be another Thomas Edison, you know. Mitu kwa mevora, I want to say ni kwamba ukiangalia hata wale successful people ambao walikuwepo na hata ambao wapo sasa hivi, so many of them, ama majority of them, ama most of them, walikuwa na hizo moments, wanadondoka alafu wanainuka, wanakwama wanainuka. Watu ambao walitengeneza ndege, alipata wazo na kwamba how would it be, ama itakuwaje mtu akiwa anayani kwamba tukiwa in the air, ikaonekana kama ni wazo ambalo ni impossible. Sasa hizi tunaongelea vitu ambavyo ni almost impossible, yani mtu anakivumbua like from scratch. Imagine kwa sisi ambao we are trying to break habits ambazo it's not something tunavumbua, ila ni ile msuli tu tunajenga, which means we have a greater chance ya ku keep the discipline, we have a greater chance ya kudondoka na kuinuka and eventually kufikia ile target ama ile goal. So wale ambao walikuwa wametengeneza ndege, kila kutengeneza ndege hairuki, yani na juu, gravitational force inarudisha vitu chini, wakatengeneza kama the first attempt wamepata ndege ambayo iliruka, ilikuwa hewani for just a few seconds, I don't remember the number of seconds, lakini sekunde, kwa sekunde tu kadhaa, na kwao hiyo ilikuwa ni great success, kwamba all right, at least tumefanikiwa kukaa hewani kwa sekunde, because at first it was not even possible, sio kwa sekunde moja, ni kwa some seconds if not minutes, kwa sababu mwanzoni haikuwa hata inawezekana. Kwa hiyo ikawapa moyo, just that small minute success, which means kwa wewe tu kuwaza kwamba I want to break this habit, bad habit, nitengeneze habit mpya. That is a great success. Not everybody anawaza hivyo. Kwa hiyo ukijiangalia, kwanza you should celebrate that, kwamba at least I'm even putting this goal forward. Kwamba okay, I'm going to break this bad habit kwa kuestablish this good habit, which means kama ilikuchukua labda let's say umeishi kwenye hiyo habit kwa miaka mingi sana, habit ya overspending, habit ya vyovyote vile ambao unataka kuibreak, umeishi kwenye hiyo habit ku procrastinate, si kuwa distracted, si kufanyaje, umeishi kwenye hiyo habit kwa miaka mingi ama kwa miezi mingi, give yourself grace, give yourself time. Itakuchukua, by God's grace, inaweza ikakuchukua a shorter period of time. Kila mtu hamna formula kwamba huyu lazima mchukue siku mbili, huyu lazima mchukue miaka, huyu lazima mchukue. Kwa hivyo kama tukiangalia Paulo alivyopiga upofu pale wakati yuko Sauli, alivyopiga upofu ndani ya siku tatu, tayari Sauli na Paulo ni two different people. Kwa nini? Kwa sababu mkono wa Mungu ulikuwa juu yake. So this particular episode ipo hapa kwanza kabisa kukupongeza for even going out of your way na kuona kwamba nope, tabia moja, mbili, tatu, nne, tano, sita hazinifaidi chochote. Na kwa sababu hazinifaidi chochote, nitaenda kubadilisha hizo tabia. Nitabadilisha ili niwe na tabia moja, mbili, tatu, nne, tano, sita zitakazonisaidia. Kwa cha kwanza ni kukupongeza for that. Kwa sababu sio kila mtu anawaza hivyo, lakini pia sio kila mtu anajua kwamba hii tabia hainisaidii. Unajua kuna mwingine anaona kwamba I'm in the right track. Kuna mwingine anaona kwamba that's how things are. Kuna mwingine anaona kwamba it is what it is. Unajua mwingine anaona kwamba maisha ndio yalivyo. You only live once. Everybody is doing it. Kwa it's something normal. Kwa hiyo sio kila mtu kwanza anapata hiyo nafasi ya even kupata ile awareness, kupata ile acknowledgement. Na kwa hiyo ambaye unaangalia this episode, umepata hiyo nafasi ya kupata ile come into awareness kwamba no, hii tabia ama haya matendo ama this lifestyle does not serve me. Inanifanya nisiwe the best version of myself. Kudos to that. Na pia you can share with anybody else na yeye akajua kwamba sisi tuko hapa kukupongeza, kupongeza each other. Wote tunaweka goals, tunaweka malengo, tunafanya nini. Lakini pia this episode iko hapa in particular kwa ajili ya kukumbushana kwamba inawezekana umedondoka. Yaani ulipanga ufanye good things straightforward kwa siku 21, umejikuta umefanya siku tatu, then you are back to your old habit. Don't give up. Kwa sababu mwisho wa siku, kuna kwenye hicho kitabu na I'm so sure so many other authors, maybe so many other great people, motivation speakers, wote wale. It's not the first time you are hearing this, lakini unasikia sasa hivi kwa sababu. Kwamba failures ni wale ambao, ama failure ni pale ambapo ume give up. Kujaribu tena, sio the moment umedondoka ama umerudi nyuma, no. Kurudi nyuma fanya nini? Ni mpate ya mchakato. But it becomes a failure pale ambapo umeamua kwenda nayo kwamba umedondoka, afu umeamua kubaki hapo hapo. So ili isiwe failure, kwa sababu ukidondoka haimaanishi kwamba umefeli. Hiyo ni kama vile tu resistance ama ni kikwazo. Lakini kubaki pale pale chini ndo failure. Kwa ili isiwe failure, tunaamka, tunafanya tena, ama tunaendelea, ama tunaanza upya. So there is no limit ya kwamba sijui umeanza upya mara 20. There is no limit ya kwamba sijui umeanza upya mara ngapi. The thing ambayo tunaendelea kukumbushana kwenye this episode ni kwamba don't give up on what is important to you, especially hicho ambacho umewekea nia kabisa kwamba this year lazima nitaanza kuwa na habit ya kusave. Tengeneza hiyo habit, don't give up. Umesema kabisa kwamba this year nitakuwa na why kazini. Tengeneza hiyo habit, don't give up. Umesema kabisa this year nitafanya siku moja, mbili, tatu. And the part ambayo pia tunakumbushana ili tuweze kuinuana na kuencourage each other kwenye kufanya not giving up ili kuachieve ile kitu ni kwamba resistances zitakuwepo. You come across resistance, shetani hatofurahia. Kwa hiyo atainua vikwazo. Saa zingine you just self sabotage yourself. Unajikuta tu unaanza kujiona kama vile maybe I'm not good enough. Unaanza tu kuwaza mwenyewe, maybe haya mambo tu ni ya watu fulani, maybe sio mambo yangu, ama maybe sio mambo yetu, kwanza kwenye ukoo wetu, sio kwenye familia yetu, sio kwa no, hivyo vyote forget about them, visahau. Wewe kumbuka tu ni kwamba kile ambacho kimewekwa, kuna msemo mmoja ambao mara nyingi sana nimeusikia ama nimekutana nao kutoka kwa Samsa Sali, anasema if you can see it you can have it. For if you can have that imagination ya kwamba mimi ninaweza kuwa na habit nzuri, That means you can have it, but you don't give up. Mpaka it come into fruition. And this year, we have the grace ya ku break records. So this year, we're going to break lots of records. And I believe at the end of the year, tutakuwa na testimonies nyingi sana. Pengine hata sasa hivi umeshaanza kupata testimonies. You never know. Kwa hiyo, this is, episode is mainly particularly kutukumbusha. First of all, kukupongeza. Kuwaza kwamba you want to break bad habits to create good habits. Kila mtu anaza kwake ambazo anataka kuzibreak atengeneze mpya. So congratulations on that. Lakini cha pili ni kwamba kumbuka, don't give up. Ukidondoka, inuka, endelea tena. Ukidondoka, inuka, anza upya. Usibaki hapo hapo. Wewe ni wa kusonga mbele, wewe ni wa viwango vya kufikiwa kwa ubora kabisa, kwa sababu hatujaandikiwa failure. Hatujaandikiwa kukaa hapo chini. Ukiangalia hata kuna so many different stories in the Bible, nyingine ambazo hata sio za kutoka kwenye Biblia, nimeshare na nyinyi, lakini kuna stories in the Bible tunaona kabisa. Kwa mfano kama mfalme Daudi alishai kudondoka kwenye vita, hakushindwa, lakini alishai kudondoka, akalala na mke wa mtu sio akafanya, but we don't see him ana dwell pale, anabaki hapo hapo, alafu anaanza mimi ni mzinzi, mimi ni muuaji. So, no, ame repent, ameinuka, ameendelea, and at the end of the day, at the end of the story, Biblia inatuambia kwamba after he completed, baada ya kumaliza, like kusudi, what brought him on earth. So we know for sure ni kwamba Daudi alikamilisha kusudi lake aliloitoa duniani. Sio kwamba hakudondoka, alichia kudondoka, lakini akainuka, akaendelea mpaka akaweza kuwili. So saying that, naamini kwamba kwa namna moja ama nyingine, this episode itakupush, itakufanya uweze kumove forward, itakufanya uweze kumtumia na mwingine pia, ajue kwamba we are not giving up this year, we are going to push forward, and we are going to do and fight for what we have to achieve this year, because God's grace is upon us, and we have the grace, tuna neema ya kuvunja rekodi this year, and that is what we are going to do. So thank you very much for being with me. Thank you very much for being with us. Sikio Podcast Tribe, you guys are the real MVP. Don't forget to subscribe, comment, like, and share. Na tena, tukutane next episode. You are with me, your girl Benda Babalifa. Until next time, ciao, ciao.